Yaba sumbo pima pima bachi Ogendo ba ula ya ulamu Abalina mafuta na batalina Buliomo musakuru talwe Magono gapimira kurujo Agoli chidomo la chiramba Na ye mutima gwange Lwacho fuse chintwe chitagasa Nino mutima
omulwadde
Nino mutima
obufunze Olulimi nolugwega seko Newe njokera zebinyo manyo Tata Yesu nsaba obikwate mu We musawa talina chikulema Na ye mutima gwange Lwacho fuse chintwe chitagasa
Nino mutima
omulwadde
Nino mutima
obufunze Olulimi nolugwega seko Newe njokera zebinyo manyo Tata Yesu nsaba obikwate mu We musawa talina chikulema Na ye mutima gwange Lwacho fuse chintwe chitagasa
Mama Rito muitana mwandu Chokanga mwami we wali Mukuba yali muloko linagwa Omoyo mutukuvu na mufako Omoyo yali mubeziwe Kati ya genda ya fuka na mwandu Walio bisirikite Labate olulimi weruja lubyatula Nino mutima
omulwadde
Nino mutima
obufunze Olulimi nolugwega seko Newe njokera zebinyo manyo Tata Yesu nsaba obikwate mu We musawa talina chikulema Na ye mutima gwange Lwacho fuse chintwe chitagasa
Wano bakuwa mulimo tuze Mukanisa bazo kusaba Notandi kukuba ula ya ula Batasoma neba kafira mu Wabatuliza dala mabega Fabasoma notukule mbeza Mulinga wera bide Mumaso gefenya tubabana be Nino mutima
omulwadde
Nino mutima
okufunze Olulimi nolugwega seko Newe njokera zebinyo manyo Tata Yesu nsaba obikwate mu We musawa talina chikulema Na ye mutima gwange Lwacho fuse chintwe chitagasa
Chintwe chitagasa Nino mutima
omulwadde
Nino mutima
okufunze Olulimi nolugwega seko Newe njokera zebinyo manyo Tata Yesu nsaba obikwate mu We musawa talina chikulema Na ye mutima gwange Lwacho fuse chintwe chitagasa
Okulimba gwe wakulemerako Newe tukugamba Yomba, mukasita mafuta galina ngoba n'emizimu nze ne kidduka Of course, yandikoze kiki erinnya lya Yesu muliro gwokya Naye kiruma kye kino linnya ly'obutaba mu kitabo ky'abalamu Wano walokoka kugenda mu ggulu n'otandika okubyerabirira ddala Buliro ogenda mu kusaba osaba sukaali na bintu byakulya Sikulira ngogamba Timuka monyweze nesikwa Na ye mutima gwange Ogwo okuli ogwo guna kutusawa Kutwala uwe gama nyitia tute mulamu oluabu kudaku kanisa noto tola nobuliko labye emmele twali dembi mchala muthumba muyombi obwana bwe bufuka kubuliri nebi muno gwenewe gatiramu je wabinyumya babyera biradda ye mukama bijjukirira ddala kyoka mutima gwange nomalofa kati ogenda kwokebwa nino omutima
omulwadde
nino omutima
ogufunze olulimi nolugwegaseko ne bwe njogera nze binyooma nnyo taata yesu nsaba obikwatemu bwe musawa talina kikulema naye mutima gwange
www.mp3ugandanmusic.com